Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye abakugu abali mu kisawe kya insurance okwongera okutaputa obulungi obuli ku insurance kiyambeko okwagazisa abantu ba wansi okwegatta ku insurance. Ow'omumbuga okwogera bino abadde mibuli bya Bulange Mmengo ku mukola ba Jubilee Insurance we bakwataganidde n'ebitongole by'Obwakabaka eby'enjawulo okusomesa abantu b'omuterega ku nkola insurance okwo ssaako n'okutongoza tubeere balamu insurance erubiriddwamu okutumbula ebyobulamu mu bantu b'omuterega.
Olusi abantu batya ebya yinsuwa. Edda ba yinsuwa baakolanga empapula nnyingi bawandika obunukuta obuti nti yayinza kubusoma. Kaakati bwe kituuka okusasula ne bakuzinyisa amazina. Tunula eno, tunula eri. Kano wakalaba akayiti wakalaba. Abantu mubannyonnyole kubanga bino bituliko bijja kuba bwe bityo n'akatono. Maliriza nga nkubiriza abantu ba Kabaka ne bannayuganda bonna abali wano abali eyo na mumasaza abali ebweru wa Buganda na yonna nti mugume enteekateeka ono nnungi era etandise bulungi n'empeereza mu malwaliro agakkiriza okujjanjaba abantu abali mu nteekateeka eno nga tewali buzibu bwonna. Mugijjumbire mugikulire n'abantu bammwe.